What's up? Now simba no more simba dango.
Everybody,
tunaila na tutoi muni kwa utamu gani sinta upata hata kwa sabuni chi
ukijitia viela tunabichuna na tupakizi sumi mana umeataka si unajifanya chibu singa ngumi
chibu kama kana jipitisha toka shenamba katume kabisa saka na ushamba kana pitapita toka shenamba katume kabisa haka na ushamba kana ushamba kama kana jipitisha toka shenamba katume kabisa saka na ushamba kana pitapita toka shenamba katume kabisa haka na ushamba kana ushamba. Comic Slicer.